okukaba kutya okulumba nnyo ebyo bwe biba gye tuli ne tusiiga nnyo omulimu mwoyo ne tubula essanyu waliwo era essuubi lyaffe bwe tulaba ennaku akugamba muwe ebizibu byo ofuna okuwugula muyite mukama akole ku nsonga zo yasiba yanyiga yasumulula
Mugwano, muganya kole mugwano.